Waxa degmada Dinsood ee gobolka Bay la geersiyay deeq raashin ah oo ka kooban bur, bariis, baasto, sokor iyo saliid, taa oo hay'adda Soodma ugu talagashay dadka danta yar ee ku nool degmada Dinsood. Qoysas badan oo danyar ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iideystay deeqdan raashin oo hay'adda Soodma ugu talagashay. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay deeqda raashin ayaa hay'adda Soodma ugu mahadceliyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen.
Hay'adda Soodma oo deeq raashin inshaanti nasiibi Masha Allah, awalan Ilaahay mahad isku leh, thaniyan hay'adda Soodma dawladda federaalka intirsiti on inshaanti Masha Allah raashin kan inshaanti ka mahadsanta magaalada eed iyo eed yaa maaragtay xaaladii qaribanta eeda xaaladii aan xunta eeda maaragnaad yaa baahan taala di Ilaahay er insha Allah taala may codsi basadaane mahad celinka bacda in hanin ziyadiyo magaaladii walmale roob male raashin male walmale suuq male walaal male beesa mataal rafaadayaal aragtay ad in maaragnay ad hadii Ilaahay erro dadaal dheerad aan in soo biyo maaragnay ad hadii Ilaahay erro insha Allah
diin soor yak noolno wada baahanayne geek eeda ma hadan ka hayna soo korti saliid
Gudoomiyaha degmada Dinsoor Cismaan Maxamed Cabdi oo odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda u mahadceliyay gudoomiyaha hay'adda Soodma, isla markaana sheegay in ay deeqdan ku soo aaday xilligii loo baahnaa.
Maanta in alaabtii shalay ay soo gaartay bulshadii tabaaleysneed ee reer Dinsoor, qayb yar oo ka mid ah oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah, yaa Ilaahay fadligiisa maanta inaan raashinka annagoo maamulka degmada Dinsoor ah, ugaasyadii beeraha iyo saraakiishii ciidamada annagoo ah waxay noo suura gashay in aan maanta dadkan raashinkii naloogu soo dhiibay ummaddii aan mas-uulka ka ahayn inahu markhaati ka ahow siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad nala daawataanaan rabnaa. Khaasatan hay-adda Soodma, mahad gaaran ku celinaynaa Maxamuul Macalinow adiga iyo tiimkaaga.
Si sharaf leh ayaa ambiini maysan ku codsadaan ahayn raashin sharaf leh um bulshada deertu oo laka noolaado oo masaakiinta laka samata biyo ani isan sadan ka dhagsi badan hanin deersiidan
hay-adda Soodma oo maalinka masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqo leh in ayna soo gaarto raashin barbilla way noo tahay Dinsoor meel mudan waaye in maxaa dhihi jiray wax badan loo qabto.
Maahan markii ugu horeysay oo deeq raashin ah la gaarsiiyay degmada Dinsoor ee gobolka Bay.